fotoje vego ojon do habaru hanko annabojo yusufu yusufu sorama ha lesdi misra ko leydi masar bano no wobbe andiri dum hanko yusufu wonde nyalde baba mako yakuba bi'imo o dilla ha nder ladde o raro e habaru sakiraɓe mako wonɓe ha iton durgol nde ɓe teynoyimo imo wara imo tefa to ɓe ngoni ɓeɓe mbi ratton onnihi mo koyɗi jomu koyɗol ha koyɗuɗo laamoto en al o wara mukkenmo ha nder ɓundu jollenmo nder ɓundu ngi'en ko koyɗol mako waɗantamo kepten haala ka njehen mbiyen baaba meɗen nde o yotti sey ɓe nangimo ɓe ɓorti linsere woɗunde nden nde baaba mako waɗanimo ɓe kissi marla ɓe bukki ƴiƴan imaare ɓe coɓɓitini baaba on hanko bo ɓe bukkimo nder ɓundu nden ɓaawo ɗon ɓe ngi'i isma'ilan ko en dilloɓe lesdi misra yahoɓe coggu ɓe mbiya ko waɗata ɗum ɗume ɗum ampinanta en ɗum ɗume ɗum nafata en ɗalen haa sakirawo meɗen nder ɓundu nden en corumo ɓurani en keɓen ceede bukken yo njiiba sey ɓe nangimo ɓe mburtinoymo diga nder ɓundu ndu wala ndiyam ɓe corimo o hi ton ha lesdi misra ton o jooɗi o huyi i kuugal maako bo o huyngal i goonga nden joomiraawo ceniiɗo yaadi i maako haa ton lesdi misra nden ɓe coɓɓiti to baaba maɓɓe ɓe kolli linsere nden nde ɓe mbukkani ƴiiƴam ɓe mbi raaru ngi'a nde ko linsere ɓiɗɗo maaɗa linsere ɓiɗɗo maaɗa andutunde o raari o wi'i in hayre diga ɗon o natti bojji i wannaaki ɗukki haa o wi'i tema marla ladde nyaami ɓiyiko ko wari ɓiyiko yusufu ɗo yeeso en ɓeyda yi'ugo habaru i dow maako ngi'en no allah laamiiɗo ceniiɗo yaadiyo maako haa lesdi misra.